kijo na kwanga jo taita una leta nare hapa nimechupa laita
kasa buto
taita
yeah
let's go
so nisike wapi baby
hapa
no nisike wapi baby
hapa
nisike wapi baby
hapa hapa
yeah
na hapa
let's go
nitakupa wapi baby
hapa
nitakupa wapi baby
hapa
nitakupa wapi baby
Can I get some of that my little miss cute? And I give a kitty at him in the when you kitty. Chema, I don't know fiti. Machuza kufiti, manze yoni good look. Nitalipa depo, manze kama kuna booking. Vile umeiva, manze no more cooking. Nisa kupatazo, no more looking. Ukona sexual ability, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position, e bujeri bunili. Umejaza boa, hindo nice name. So nisike wapi, baby.
Hapa.
No, nisike wapi, baby.
Hapa.
Nisike wapi, baby.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi, baby.
Hapa.
Nitakupa wapi, baby.
Hapa.
Nitakupa wapi, baby.
Hapa. Hapa. Na hapa.
Hey, yo, Timmy. Boom, boom, killer, come gimme. Do the dirty wine, me na fine girl, see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top, no form, no usorore kipini. Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku, why, libidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, minataka sushi. Na tufike night, tuwafunze isu kuti. Nitakupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchi, zapo kuna kapita. Ukidorora, dorora, na kupati ya katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa chupacha. Alafu baby hiyo chum chum na taka.
So nisike wapi baby
hapa.
No nisike wapi baby
hapa.
Nisike wapi baby
hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby
hapa.
Nitakupa wapi baby
hapa.
Nitakupa wapi baby
hapa. Hapa.
Ah. Yeah. So kumbe wenta veta jondo mana wem tight. Kumbe wem tafeta jondo mana wem tight. Kumbe wem tafeta jondo mana wem tight. Kumbe wem tafeta jondo mana wem tight.
Kabaridi kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupeleka tizet pale kwa boda na manga. Narudika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchok maze.
Nini mtaita na yangu pia ni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa lighter.
Sijawai jona kwanga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa lighter. So nisike wapi bebe
hapa.
No nisike wapi bebe
hapa.
Nisike wapi baby
hapa hapa
yeah
na hapa
let's go
nitakupa wapi baby
hapa
nitakupa wapi baby
hapa
nitakupa wapi baby
hapa hapa
ah yeah so kumbe vita vita jondo mana wem tight kumbe vita vita jondo mana wem tight kumbe vita vita jondo mana wem tight kumbe vita vita jondo mana wem tight
tighter na yangu peni tighter tighter tighter
it's my jondo the beat
tighter na yangu peni tighter 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 tighter